datimsafi.com.
Keep on up, bar.
It's the kids, baby. African princess tulianza zamani bugana tena tukapendana na yeye tulianza zamani utoto ujana kugombana kupatana na yeye akili nazo zimeshapotea na sijiwezi kwa Kenya nganyanga nikimona joto maji ya shokulona na data mazima mtoto mama yana noga mapenzi ni matamu mapenzi mi moyo wangu ti 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 wali mwangu wapendi washo semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti
my totori oh totori totori my totori oh totori totori my totori oh totori.
Nacho kupendea wewe ujisiki hata na maneno yao yasiki au misko sawa maneno yao yapunguzi power watamaliza waganga na manabi hata wako gema dawa wakufiki au misko sawa maneno yao yapunguzi power
narudi na hii tena kichana na wewe mapenzi sirudi tena wengine wanita kimema stories of wongo my drama na my cinema. Apendi pesa, apendi show,
analipenda tu.
Iwe chumani, iwe jikoni,
ni mahaba fu.
Nakisema love you,
me I love you too. Na ndoma,
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi, mi moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti.
Wali mwengu wa wapendi, washa sema aga mengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Washa semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti
pakuango makali kutoka kwa datimsafi.com
come slicer.